Ayihlale phansi bangumthetho akakasho lutho ngendaba kakhulu. Ayihlale phansi bangumthetho akakasho lutho ngendaba kakhulu. Ayihlale phansi bangumthetho akakasho lutho ngendaba kakhulu. Ayihlale phansi bangumthetho kwaphela. Ayihlale phansi bangumthetho kwaphela. Thina silinde umntu omkhulu. Thina silinde isilwane. Thina silinde umntu omkhulu. Thina silinde ubani. Ayihlale phansi bangumthetho akakasho lutho ngendaba kakhulu. Ayihlale phansi bangumthetho akakasho lutho ngendaba kakhulu. Ayihlale phansi bangumthetho kwaphela.
Kuphuka lapho geography isifana awuzwa madodhe yakuzwa ukuthisha manje ugomomo ngekhandaleni hayi babila makhanda leli le geography.
Awuhlangana zuhu lelo mhlaba ujikele nami selibuyile dana zulu andaba. Umhlaba ujikele nami ngiselibuyile. Ngihlangana zulo mnyama. Umhlaba ujikele nami ngiselibuyile. Ngihlangana zulo. Umhlaba ujikele nami ngiselibuyile. Awuhlangana zulo kanjalo.
Umhlaba ujikele nami
ngilethi isibe bona ngwalo mbango ngoba ngilethi isibe bona ngwalo mbango hlangana sulwana umhlaba ujikele ngakithi selibuyile izwe. Sandile, there's a man, she's a woman,
Komposu, Kansa Pondu, Wajib, Komanta Pomtia, Kangalani Pondu, in Mali, Nanda Rumakanga, in Ketting and Lawi. Sasha Mina, the Miss Mandela, the Satinus, the Maju Kokomoko, you can hear some family, some Banga family. Some Bong and all the Jesus, I want you telling me, Fellow, and let me have an idea. Whoa!